Khona lento engivuse ekuseni ngiyise esportini. Khona lento engivuse ebusuku ngiyise esportini. Edlala iChiefs, ayi udlala iChiefs namhlanje. Edlala iChiefs, ayi udlala iChiefs namhlanje. Khona lento engivuse ekuseni ngiyise esportini. Khona lento engivuse ebusuku ngiyise esportini. Awelele, awululu. Namhlanje angibuye endlini ngisayobuka iChiefs we. Awelele, awululu. Hey, khona lento engithatha ekuseni ngisesportini. Khona lento engivusa ebusuku ngisesportini. Yobuka iChiefs mina, hhayi ngiyobuka iChiefs yeah.